na giza. Nimekatiwa sitima wagani noma. Bei ya unga mwisho mwezi round the corner. Ikini sorora.
Pressure, 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 pressure.
Naona dini ikitutenganisha. Kwanini siri? Wena juzi Garissa kulifanyika vipi? Kila sania.
Pressure, 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 pressure.
Tangazeni, mbinguni tunaenda na madeni. Tangazeni, mbinguni tunaenda na madeni. Nimekatiwa sitima, wagani noma.